ishongphila wena oboni ngiyathanda umfanisa nabadlulile darlingi sasho angiyoni exi yakho angiyoni exi yakho angiyoni exi yakho angiyoni exi yakho sekudala ngishongphila wena oboni ngiyathanda umfanisa nabadlulile darlingi sasho angiyoni exi yakho angiyoni exi yakho angiyoni exi yakho angiyoni exi yakho.